Okubala esula esooka. Awo Mukama n'ayogera ne Musa mu ddungu lya Sinaayi muweema ey'okusisinkanirangamu ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogwokubiri mu mwaka ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi y'e Misiri, ng'ayogera nti, "Mubale omuwendo gw'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ng'enda zaabwe bwe ziri, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, ng'omuwendo gw'amannya bwe guli, buli musajja ng'emitwe gyabwe bwe giri. Abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo bonna abayinza okutabaala mu Isirayiri, gwe n'Alooni muli babalanga ejje lyabwe we liri. Era waliba wamu nammwe omusajja owamu buli kika, buli muntu omutwe gw'ennyumba y'abakitaabwe." Era gano ge mannya g'abasajja abaliimirira awamu nammwe: ku Lewubeeni, Erizuuli mutabani wa Sedewuli; ku Simyoni, Serumiyeri mutabani wa Zulisadaayi; ku Yuda, Nakusoni mutabani wa Aminadabu; ku Isakaali, Nesaneri mutabani wa Zuwali; ku Zebuloni, Eriyabu mutabani wa Keroni; ku baana ba Yusufu, ku Efulayimu, Erisama mutabani wa Ammikudi; ku Manase, Gamalieri mutabani wa Pedazuuli; ku Benyamini, Abidaani mutabani wa Gidiyoni; ku Dani, Akiyezeri mutabani wa Amisadaayi; ku Aseri, Pagiyeri mutabani wa Okulani; ku Gadi, Eriyasafu mutabani wa Deweri; ku Nafutali, Akira mutabani wa Enani. Abo be bayitibwa ku kibiina abakulu b'ebika by'abakitaabwe gye gyali emitwe gy'enkumi za Isirayiri. Awo Musa ne Alooni ne batwala abasajja abo abaatuddwa amannya, ne bakuŋŋaanya ekibiina kyonna ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogwokubiri, ne baatula okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali. Abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, ng'emitwe gyabwe bwe gyali. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bw'atyo bwe yababalira mu ddungu lya Sinaayi, n'abaana ba Lewubeeni omubereberye wa Isirayiri okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, ng'emitwe gyabwe bwe gyali, buli musajja eyaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, bonna abayinza okutabaala. Abaabalibwa ku bo ku kika kya Lewubeeni baali 1,465. Ku baana ba Simyoni okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, abaabalibwa ku bo ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, ng'emitwe gyabwe bwe gyali, buli musajja eyaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, bonna abaayinza okutabaala. Abaabalibwa ku bo ku kika kya Simyoni baali 1,593. Ku baana ba Gaadi okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, bonna abaayinza okutabaala. Abaabalibwa ku bo ku kika kya Gaadi baali 1,455. Ku baana ba Yuda okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, bonna abaayinza okutabaala. Abaabalibwa ku bo ku kika kya Yuda baali 1,746. Ku baana ba Isakaali okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, bonna abayinza okutabaala. Abaabalibwa ku bo ku kika kya Isakaali baali 1,544. Ku baana ba Zebuloni okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, bonna abayinza okutabaala. Abaabalibwa ku bo ku kika kya Zebuloni baali 1,574. Ku baana ba Yusufu, ku baana ba Efulayimu okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, bonna abayinza okutabaala. Abaabalibwa ku bo ku kika kya Efulayimu baali 1,045. Ku baana ba Manase okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, bonna abayinza okutabaala. Abaabalibwa ku bo ku kika kya Manase baali obukumi busatu mu enkumi bbiri mu bibiri. Ku baana ba Benyamini, okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, abaakamaze emyaka abiri n'okukirawo, bonna abayinza okutabaala, abaabalibwa ku bo ku kika kya Benyamini, baali obukumi busatu mu enkumi ttaano mu bina. Ku baana ba Ddaani, okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, abaakamaze emyaka abiri n'okukirawo, bonna abayinza okutabaala, abaabalibwa ku bo ku kika kya Ddaani, baali obukumi mukaaga mu enkumi bbiri mu lusanvu. Ku baana ba Aseri, okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, abaakamaze emyaka abiri n'okukirawo, bonna abayinza okutabaala, abaabalibwa ku bo ku kika kya Aseri, baali obukumi buna mu lukumi mu bitaano. Ku baana ba Nafutaali, okuzaalibwa kwabwe ng'enda zaabwe bwe zaali, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, ng'omuwendo gw'amannya bwe gwali, abaakamaze emyaka abiri n'okukirawo, bonna abayinza okutabaala, abaabalibwa ku bo ku kika kya Nafutaali, baali obukumi butaano mu enkumi ssatu mu bina. Abo be baabalibwa, Musa na Alooni be baabala, n'abakulu ba Isirayiri abasajja kkumi na babiri, buli muntu wa mu nnyumba y'abakitaabwe. Bwe batyo bonna abaabalibwa ku baana ba Isirayiri ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, abaakamaze emyaka abiri n'okukirawo, bonna abayinza okutabaala mu Isirayiri, bonna abaabalibwa baali obusirivu mukaaga mu enkumi ssatu mu bitaano mu ataano. Naye Abaleevi ng'ekika ky'abakitaabwe bwe kyali tebaabalibwa mu bo, kubanga Mukama yagamba Musa nti, "Kyokka ekika kya Leevi tolikibala, so tolinoonya muwendo gwabwe mu baana ba Isirayiri. Naye Abaleevi obafuula abakulu b'ennyumba ey'obujulirwa, era ab'ebintu byayo byonna, era ab'ebintu byonna ebigenderako. Banaasitulanga ennyumba n'ebintu byayo byonna, era banaagiweerezanga, era banaasiisiranga okwetooloola ennyumba. Era ennyumba bw'eneebanga etambula, Abaleevi be banaagisimbulanga. Era ennyumba bw'enaabanga esimbibwa, Abaleevi be banaagisimbanga. Era munnaggwanga anaasemberanga anattibwanga. Era abaana ba Isirayiri banaasimbanga eweema zaabwe buli muntu okuliraana n'olusiisira lwe ye, era buli muntu okuliraana n'ebbendera ye ye, ng'eggye lyabwe bwe liri. Naye Abaleevi banaasiisiranga okwetooloola ennyumba ey'obujulirwa, walemenga okuba obusungu ku kibiina ky'abaana ba Isirayiri, era Abaleevi banaabanga n'omulimu ogw'okukuuma ennyumba ey'obujulirwa." Bwe batyo bwe baakola abaana ba Isirayiri nga byonna bwe byali Mukama bye yalagira Musa, ne bakola bwe batyo.